VOA con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata gabega jimaatat galgale keessa saalama walakka jalgabega saasaditti meter bandi digdemi lema digdemi shani soddomi tokorret Washington DC ra kada bersu saganta afan oromo amajerkaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fulle Facebooki Kenya ratti kanen saganta kenyo ordoftan aggeffato ta Kenya jalla tamokamoltan kibtata mudde 17 barakuma lamaf 19 akala kobs Ethiopia timo mudde 17 barakuma lamaf 19 kesume sankesan ran nemodanditi
kanu durubisu antujube horati matan odume shalen warana seran ala nanno amara kisat qabamu gabasan
Partilen siyaasa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa dhimmoota naannolee lamaan gidduu jiru mariidhaan furachuudhaaf walii galuudhaan arra marii isaanii guyyaa lama xumuratanii jiru. Shamarreen umriin 20 tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiiste tokko badhaafamtee jirti. Booranni akka aadaa sirna gadaatti adulota 6 kanneen waggaa 20 booda abbaa gadaa baalli fuudhu waliin hojjechuudhaaf deeman dhiheenya lallabe. Marafu agat muru saganta kenya tunu walin turajan na daggeffatu ta kenya amoduf gara tujubetti lebin.
Danga Sudanif nanno Amaara ana armaco jiratunni magala Abraha jira kales meshalin warana seran ala dadda tuan najara ol chusa wajri nagaf nagenye ummata nanno sanabek sise jira. Dubbiman wajra kanakata an itana commander mangasha Auraris har radio sagale Amerika fakkaib sanit. Meshalin seran ala kun Sudan ra kan ka ajed ame kan tilmama mu yotaw kalesa karana no gonder dia ana armaco utu senu magala Abraha jira ke sitti qabame yerodio as de debin meshale warana seran ala hiddumata dufu dubbi man kun beksi saniru akuma kanan kalesa magala bahar dar ada dan bakka abbay mado jedamun be kamu ke sitti kan argam nama mana kreifate jiru keessa shugguti won seran ala ibafri fafurtami sagal qabamunsa gabasun kenya ne yada tamajetti aster misgana bahar darra kan united states ke samat effate company in boeing ergabati bitote saqabe sababa balala malubbu nama galafate dakqabe as rakko samudachu sa ittifufen qiyar boeing max ibatorba sodomi torba omishu yerof dabu sa har abeksi sera murtin kun kan agam imsensoni bordi sa walgay guyo talama chicago ke sitirga geggefate bode yotaw bulchinsi aviation federala ergabalan Indonesia fi Ethiopia ke satdaqabun namota 1340 ja galafate boda tayari Max 1737 samit debe akambalaline ugure boda Boeing ka jeret omisha tayara kana hangabara kuma lamaf digdamat truma lagaru hojjetto tasa warsha Renton Washington Seattle kesa kannen kuma kudal lamatan hojirra ariuf karoran qabu garu murtin kun kannen addunya ra Boeing esan 1900 anif dinagde America midu malajed America Karagge fatajirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Korean Manamare Bakkabu Ota United States ar awal gawdan Ademsa President Trump in Taita Rafon Kolchula jise Sagale kennufjira Ademsich Demokraton in raggasi sujer Amerikane gamu yotaw Seratumtoni Party Republicano tammo mormani jiru Manamare Bakkabu Ota United States Ademsa President Trump in Angora buqisuf Sagale kennut iata inna jirut Trump kalesa Demokrato ta kannen yak federala heddufi Taita President Mat Seran alafaye demu sani fi mataman himatan jechan ahani jiran shirrita yitarra buqisu kun hoji hamtu sena siyas america ke sette ta embek ne guddicha jechudan erga twitteri mattan sanin beksaniru media len odu kijibatam sasanif michu sani party demokratota party tokkome ka republicanota kannen tokkuman abbatani frakko umu barbadu jechunille qeqaniru Manni murti adda Pakistan har presidenti biyyatti Durrani Pervez Musharrafin yakka ganinsa biyya guddan himate adaba du'aatti mure. Abban irre warana kun yero jalqabaaf mana murti Pakistan ke satti mataman. Kan yero amma wal'aansa fayyaaf Dubai ke satti argaman Musharraf bara 1999 fonqolcha mootumma waranaan aangootti dhufan. Durran seeraaf paarlaaman biyya sana dahata seeraan. Kenne fiture himannan kun akkaratti aatuf sababa katay barakuma lamaf tor bagesa labsi rohata tamasa labsanin ture imisani erga barakuma lamaf kudafur musharraf himatamani qabe manamurti kesat lafarar kifama ture akkedun amannitti ibba warana biyetti cimaad anture waldan safayya akkargatanif biya baun kan eyyamamef jalqababati kana musharraf bakkajiran hospitala dubaira ademsa sera biyettira amanta hinqabu jechudan miidan akkasan ragaan gae dubbatani jiran hindi kesat harra hirir mormi sera harra randebia hindi kesatti har hirir mormi sera hara kan muslimo ta biyetti holla jiran hindi kesatti lamumma akhe narganni uguru morm gege samejra new delhi kesatti rirtonni mormi kumalla kawaman enna policing gazi imimma sutti bufetti gamlamanu akawol tidarbudan policy wolin wolitte buaneru serri harawan amanti hindu kristanaf amanti sabt qale kabro kanen biyer rajre se muslimata bangladesh pakistan ef afghanistan seran alagama senanif lamumma akka argatan halam jeese oduna mafqamnu kanu
kara gajirtan as washington dc ra kadabru radio sagale america saganta afan romoti Shamarree umriin waggaa 20 seenaaf waaqumaa tapha kubbaa miilaan dandeettii adda agarsiisuu isheetiin baatii sadaasaa dabre keessa siyaasadii badhaafamtee jirti. Murannoof cicha qabatamaadhaan waa'een adda addummaa saalaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya irraan deebi'a. Kan kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti eegale marii dhaabota siyaasaa naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessa socho'anii falawwan furmaata jedhu lafa kaa'uudhaan irra xumuramee jira. Rakkoo nageenyaa dhaabbatoota barnootaa keessattis ta'e guutuu biyyaa keessatti mul'atutti fala barbaaduudhaaf mariin biyyaalessaaf walhubannaa barbaachisaa ta'ullee marii kanarratti dubbatamee jira. Mukhtaar Jamaaltuu bakka walga'ii sanatti argamuudhaan gabaase.
Mariin dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti socho'an dhimma rakkoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudate faluudhaaf guyyaa kaleessaa eegale guyyaa lammaffaa isaallee cufaadhumaan kan inni mari'ataatiin hin ture. Marii kanaan dhumarratti sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kennan dhaabbilee keessaa bakka bu'anii hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, dura taa'aa paartii sosochii Amaaraa Dr. Dassaaleny Caannee, dura taa'aa madrak Profeesar Mararaa Guddinaa, paartii badhaadhinaatti bakka bu'aan naannoo Amaaraa Dr. Dastaa Tasfaw, paartii badhaadhinaatti bakka bu'aan naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a, dura taa'aan paartii mul'ata hawaasa Amaaraa obbo Siyyuun Mangashaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniitiin hin jiru. Itti gaafatamtoonni dhaabbilee garaagaraa kunniin akka jedhanitti rakkoolee sababa walitti bu'iinsaa ta'an keessaa inni tokko seenaadha jedhan. Seenaa inni tokko hin fudhanne kan tokko ittiin boonu garuu gidduu kanatti waldhabbiidhaa fi rakkoodhaaf sababa ta'uudha amannaa walii kabajaniitiin daangaa walii eeganii biyya waliin ceesisuun barbaachisaa ta'uu itti amanneetiniin jirraadhaan kan isaan dubbatan. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin rakkoo kana bu'uuraa furuudhaaf hunduu quuqamaa fi kutannoodhaan hojjechuu qabaan waamicha dhiheessanii jiru.
Ihee nagar baasheekwaa inni qoomfatanna yoolaachinim haazan.
Wanti kun atattamaan dhaabbateetiniin gaddi laphee keenna cabsillee akka furmaata argatuuf hundi keennayyuu harka walqabanneetiniin akka hojjennu akkasumas dargaggoonni walitti dhufeenya mataa isaanii qabaniin kan barumsaallee haa ta'u kan hawaasummaa kan dargaggummaa fi hiriyummaa garagaraa haalli kun fala akka argatuuf waliin akka hojjetan bulchiinsi yuunivarsiitiilee garagaraatii fi caasaan mootummaallee dhimma kanarratti haala itti gaafatamummaa qabuun dirqama isaanii akka bahatan carraa kanaan hubachiisuun barbaada jedhan obbo Daawud. Miidhaa fi gadadoon rakkoon gahe kan hedduu garaa nama nyaatu kan jedhan itti gaafatamaan sosochii saba Amaaraa Dr. Dassaaleny Caannee rakkoolee uumamaatiin turan kana keessatti mootummaalleen taanaaniin kallattiilee falaa nageenna barattootaa eeguurratti hojjechuudha qaba jedhan. Caasaan nageennaa dhaabbilee barnoota ol aanoo keessa jiru eenyuyyuu seenee maal akka raawwate sadarkaa hin beekamnetti caasaa baay'ee laafaa ta'u kuni ammoo mootummaan xiyyeeffannaadhaan fala itti kennuu qabaadhaan Dr. Dassaaleny kan isaan kaasan.
Maabarasabaachinin hulattun hizbochu maabarasab yetachaalawun lijochin bamamkar.
Hawaasni keenna ummata lamaaniitu hanga danda'ameen ijoollee gorsuudhaa fi tasgabbeessuudhaan waan danda'ame hundaayyuu akka taasiftan waamicha dhiheessuu barbaada. Egaa fala ijoodha jenneetiniin kan yaannu mariileen siyaasaa haala kanaan eegalaman fala siyaasaa akka argatanii fi karaa fala waaraa fiduu danda'uun furmaata fiduudhaaf gama keennaan yaalii taasifna. Kanas cimsinee kan itti fufnu ta'uu keenna ጨራ ከናን ኢብሱ በርባደ ጀደን ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ኢብሰ ወሊኒ በከቦቶኒ ዳብሌ ሲያሳ ገረገራ ሰባይ ማለት አፍከነን ከነቲ አን ሱዳን ቅንዴሲቶ ተወልተጂ ከና ኬሳ ቶኮ ከንታን ዶክተር ገበያው ጥሩነ ሚዲያ ለዳፍ ኢብሰ አደት ከነኒት ንንጅሩ ዶክተር ገበያው አከጀሪቲ አዳም ፈጋቹን ወሊን መሪያቹ ደቡን በደቲ ወልኦደኒትኒን ዲነ ወልፈኬ ሰንጀደን መሪነ መቲ ታሲፈሜ ባይኤ ጀጀቤ ሳፊ ገረፉል ዱራቲትሌ ዋን ባይኤ ሆጀቹዳፍ ከነመ ኦነቺስተው ዶክተር ገበያው ካሰን ይጅሩ
እንዲሁ በመራራታችን እንዲሁ ባለመከራራባችን እንዲሁ ባለመነጋገራችን እንደ ጠላት ተፈራጃችን ተፈራጃችን መቆየታችን
አከኑማን አዳም ፈጋቹ ኬናን አከኑማን ወልዱብሱ ደቡፊ መሪአቹ ደቡዳን አከ ዲናቲቲ ወልፈረጅነ ትሩኬ ነከን አኒሁበጥ ከናፉ መሪንኩኒ ኤገለጋሪደ ቡኡረ ደንሳሌ ኬኔቲኒን ጅረጀደ አብደዳ ከነዮ ጀኑ ዋን ሁንደረትዩ መሪአኔቲኒን ጥሙሬ ጅረጀቹሚቲ ቀጥሊን ተኮተኮ ሴናዳን ወልቀበቴ ከነን ሁንዲ ገሬዳን ኢንፉደነ ጅራ ገሩ ከነሞ ገራገሩም ማዳን ወሊከበጀኒ ቀባተኔቲኒን ዴሙን አከ ደንዳሙ ኢፈቲ ሁንዱ ወሊመሪ አተኒጅሩ ከነይሮ ረጋባሃን ለደገ ነጅራ ሁንዱ ቃማ እትገለቶ ኮፊ ካዮቶ ኮፍ ወሊን ሶቾ ተኡሳ አርግኔ ሁበነጅራ ዋን ወሊኒ ቀብና ዋን ወሊኒ ቀብኑ ሰን እገቹዳፍ አሞ ከራ ዲሞክራታዋ ኒሆርዶፍና ጀደኒቲኒን እጀኖ ቀበተን ጀደን ዶክተር ገበያው ጥሩነ ወልተጂን ዳብሌ ሲያሳ ከናኖ ኦሮሚያቲ ፊናኖ አማራ ከሰት ሶቾ አኒ ጉያ ከለሳ እገሌ ሀደ ገልገለ ከነከን ጥምረም ይወተው مرين والفكاتان حالة كناكن كنانغو لبمو أسوهنتين جاسالي حواسا غرغرا والدوكة ديه السيتنين كم مريسيسو حالة كنان والهبنا اوما كان ديما مؤكتة اللي إبساميتي ننجرا والتجي كنا واجر ممي منستيرا أكا قبئس اللي أدفنو أرغن نجرا غباس راديو سغالي أمريكا تفكين داي مكتار جمال فنفن نيرا
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሸመሬ ኡምሪ ወጋድ ዳማ ሴናፍ ዋቁማ ተበኩባ ሚላን ደንዴት ያዳገር ሲስቴን ባቲ ሰዳ ሰደብሬ በዳስ ሰዲ በዳፈም ተጅርቲ ሙራኖፍ ጭጨቀባናን ዋይን አደዱማ ሳላ ረኮተው እንደንደው ጀቲ ወረከስ ያደን ዮጅራተን ወጀተኒ አገርሲሱዳን አከዴቢ ተውፍ ጎቹዳ ጀት ሴናፍ ዋይ በዳ ሰርገቴ ኢብሱዳን ጀልቀብዲ ጃልነ ቱሩብሲ
በዳ ፍሱን ከቲ ገጌፋ ዱሳ ካፕታል ኦቴል ኪዳ ማርሳን ጀልቀባ ኢቢሲ ትሬ ሚላማፋሞ ፌዴሬሽኒ ኮባሚ ላይን ከመታሳት ቴሌፎን ኪዳ ከነኒ ገጌሴ ከኒ ኢቢሲ ጠበቂ ጭንቱ ከኒ ወጋደ ጀላኒ ዳ ከንሳና በዳ ሰኒ ሚካኒ ፌዴሬሽኒ ሞ ጠበቂ ጭንቱ አፊ ቦሊ ሄዱላ ኮስባና ካንሳኒ መስለሰኒ ዝግራን በጣተ ሰዴችራ ወልቲ
ኤግደ ቱርቴ አከባዳፋምቱ
እዬ ኤጀንትሬ ማልሲ ዮናን ጀቴ ሶቺያኒ አገርሲ ሳትሬ ባዬ አናፊ ጋሪ ጀቲ ትሬሲ ወጋ ሰዲረ ዲኤጋ ለኤዲሽን ስሪ አወጋ ሰደፋት ጥዳከናን አልገችረን ጀ ማስራኒ ላማድራ አናንድ ዱበቲነናን ቢስ ያካኒ ኢቂኔ ጀጡ ነገር ጋሬ ማለት
ኩባ ሚላ ተበቹ አተሚት ጀልቀብድ
መጋላ ነቀምቴቺ ሰነንጣዎቻቱ የናኖ ከኛቲ ሲጥቆል ፋታገቲ ቴፊ ኳስ ተበቹኒ ከረስፖርት ይከና ጥባኒ ሲጅራ ከብየ ከኛቲ ሲአንፈዱን ቀውራ ወረጥይራው ጅመነበሩ ሳት ቆና የሮባኑ የሮ ረፍቲ ከኛ እሳንማው ጅን ተበቹ ነፍ ማቲኒ ነደገ አንገቲያኒ ቀቡ ከናኖ ከኛቲ ግን ባየው ፋታቱ
አቺ ቦዳ ኤ ሰቲቲ ፉፍቴ ዋ ኤኩባ ሚላ
ሰቦዴቱ ማኒ ባረቻጅሩ ባልሰኮ ግዱቲ ከርገር ኩቴ አፈላ አካዳሚ ጥሩ ነሽ ግባባ ከንደረው ግራ አፈላ አቺተኑ ወጋ ፍሩ ትሬኒንግ ጀዴ ከረ ክለቪቲ ደበላን
ኢዶንሱን ለንጂ ማሊከን
ካንኩባ ሚላይ ካንፊግቻት ፊልዲ ጋራ ጋራ ግራ ካንኮኳቲ ዳና ካንፍላታሚ አቺ ደሜ
ፊላታምቴ ደምቴ ሞፈረከቲ እንደምት
ፕሮጀክት የሳን ነቀምቴ አፍለተኔ ወጋ ፍሪን ትሬ አፈላ እሳቦዴ ክለቪቲ ትሬኒንግ ፎታሚ አዳማ ከነማትን ጠበቻ ግራም
ወጋሜ ቀጋኩን አመገ ኩባ ሚላ ጠበቹት ካቴ
አን ኩንኩታ ሰደ ጅሩና ከኒኒ መረጣሚያ ፈላደሜ ኩታ ሰገሪት ያንገ ኩደለማቹ ወትኒ ጥሙሬ ወጋ ሰደት
አዳማ ዳፊን ጠበዳ ጀት
እዬ
አተሚታር ገተ ገረ ክለቢ ሰናደቁ
ፈላ አካዳሚ ከሰቱ ጅሩ አዳማ ድርጎሚ ከሰቲ ምርማና ቱሬ kocholini siba anilalu waga umatuma rati gati nama hara faram sisata nisi kama ilalu gati kawa nisi abatun tabatu da jilala nisa nisana mula chudan daan
kanada amasana igagalte waga me kama
waga frafako kawa era baran senami toko kayo kawa nani jimnani wanti nama dange suto konjuru feta kawa nani namni si kalisa engada nadi garam turile arra nabukit abatajur si makene jenne ama sisuk amna ujisun akasit amba udandao
senaf amma adama maaf abatanjir ajette atami wanchar gantani betu
eye para kumala maaf kut atoko dakani wanchar futane akka oromia tifi jal kabara primeligi oromia kesa kangale baringada dakani wanchar kafudande acho acho sana biolisafi si biafi si kanan kabachajur adama wa kisafi lakani
Ethiopia si bakabute e safarat e tabatet
Algeria de mira Cameroon Uganda Rwanda de mira Kenya
tole garagartu Ethiopia ti e gafilatamte tabachutti kate ammamta
magasa di kabatera
e gammati kubba milla tabachu akka hojjit furatetu ojjetajir tamiti
eje
shaakalli naman dadabsu jireenya attam
ojike sabwa baybaye tujra onta sana mo fmo jabatani jechu nigal manis namage sisa treningin baye fata torbaniti buya jaajena guyambu qonnatinya guya sambatab dadabbi qaba guya sambatam edakin yeratti qabanne torbaniti mo medakin yala dakamun bani qabannu emi dadabbi tikko qab fakenya fiyomida adama ratti qabanne forbe sarufu 40 minchin denna arbamci demne midakin yaratti yotawanne makale de makastin amni promeligi kan gaji somal
amma jollenati ojin tabattu klabi adda addarra kawalitti dufani attami namahara ojji wal barani ojini shakalani walubachun namarakisu
no namarakisa ja jan qaba kawallu warsisu sakka walitti dubbannu sakni dikishi somidake sattidas fani makana matokko wami kwasi tawachun indandamu tufi bichate dilligati tefi minchimo kwasinmo kani gruppi gati tefi makana masanayo niwame na arjiketi kanishin kwasinala chudandeni walitti dubbachune bua budda qab
oyana tufatte tabatula kofsa kudan qaba malifsi kenna
na kofsa kudan guya hatalo takoda anu motu fudatitida kiyani kidala dera biyafi mona kofsa kudan turbada kanani fadde tabat ya danno sanada klabi ratti kudan na kanani fadde tabat
akuma beka mushamarran wanta tani jiatti guya alla gujira
eye
yero akasirra tapi gafa olu sinin dipisu
ndibisa filanno gatin kamne fi akka guya ufne sana akka garakenya tawti qonuti ufachu ramba
garabiya alaatti demte klabota faaf tabachuudaaf saganta qabda
saganta qaba yesi dilin dementre yalenna kanan debe debi sanisti noega gakijela nisi sani egandra qarra debramo yalandra saramata koda qarrati goani qabatani echuwa
siwidini natte tabattota shamarran gafa ilaltu attam dandeetti sani
wanta gara gara la micalu dandau medada nisi qoda gara gara la nisi wanti yachijiru kankenya ratqo qala gakitefi kara dandeetti danimmo wambayo liza fagon qamnu qarra matigba ani qabatantu ibbo gakitefa
qarra sargadde jennani dandeetti ko
munsunan danda
qarra gari si hawina mutanno ke amahar atargite keset waan guddana gammachi se jettu tokkonattim
kanana gudda gammade waan caaga fatudanne bara kuma ama fatada tokko sarrattana kanani gudda gammade sarrattimmo godi biddani tokko gashen ma kanani akkan jifatan kanan gochee
barren gadda jechu
barren gadda yeno
waan baaye na gaddisi se jettu
barren gadda madanisi Tokyo Olympicira yero ko national team biyaf yero tawachatir darbu dadabu kenya Cameroon oji meda kenya ratti tokko walqitawane meda alatti 0-0 bane meda alaga shu dadabu kenya ni atike safde wa mejira yero chada kanan gad
chamarana olade mtota akake kubba milla ha sa u barbad maljechu barbad
namni tokko kayo qawamnan chamarram bichagati tane wanti bisu wattino ambisu jira jede yadu akakotti hoji namni tokko jamannan kayo sa sanabke gaw fi wanti chamarraste enyite galmangawni tane abbat wanti cimunjir wanti namadange tsunjir namni tokko kayo qawamnan
gwaye makake ti yadde betta senaf waqu majed
akkasatti namoggaasan dhiira eeganii tun kan isaan turanii dubbate gaafa nargamu seenaanaan jedhan.
Waaquma jiraa jedhan.
Waaquma jiraa jeena.
Gara biraa qabxee kaasuu barbaaddu jiraa?
Duraan dursee waaqayyoon guddaa galateeffachuudha kanan barbaadu. Itti aansee maatii koo guddaan isaaniin galateeffadhaa. Itti aansuunaan immoo kootolii koo baataa jedhamaa fi kumarraa baqqalee galateeffachuu ni barbaadu.
Shamarree seenaaf waaquma deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Itti galateeffadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii waa'ee uummata Oromoo har'aa irratti booranni akka aadaa sirna gadaatti adulaa jaha kanneen waggaa 20 booda abbaa gadaa baalli fuudhuuf jira waliin hojjechuuf deeman dhiheenya aanaa reerootti lallabuusaa kan ilaallatudha. Kanarratti soraan qophii addaa qaba.
Fayyadam galchuma sannagaa gulantaa abbaa gadaa irratti eebbifate baqqala faajjii dhaabeef namkuum hedduu arda badhaasaatti tolti yaame adulaa lallabate eebbifate booranni. Yoo lallabaan irra ba'an ammoo gammachuu wal faarsan hawwan ijoollee faarsit abbootiillee akkanuma sirbaan gadaa fi faarsan.
Ijoolleen akkan coroortee jaajjite fuulii fi gara duun baatu hundeeffattee abbootiin ammoo irri naannoofti sirbaa olkii fi haan sirbaa akkan irri naannooftee gara har'aa aduun dhiituu haan jalqabde akkan irri naannoofti akkanas sirbanii.
Ardaa jalqabee warri kun mootummaaf danda'u dhaabatee jechuudha.
Sirba faarsaniin keessaa tokko mokkee booranii bulchoota isaa lallabateetti akkan faarsa abbaan ilmi isaa yooyyuu gadaa naa ta'uu danda'a yookaan ammoo adoloo naa ta'uu danda'a jedhe dursee gosatti mata achi ammoo gumii bal'ootti mata yoo abbaan qabna ammoo ilmi sun kagosaati gosatti hayyooma fedhataaf yookaan ammoo adulaan barbaada galat fedhataa jedhaniin warri waltaaf gan hedduu hayyuun walitti dhaabata laafinnaaf jabeennaa wal jalaa wal buusa baraan nam 8tti waltaaf jaheessa filan aleeha mallicha adula fiixee soraa jaarsootu. Goljoo iddooti borbala keeti borbor jaldeessaa gaayoo suufa warri lallaban kun hin torbaaniin duratti booraan aanaa areeroo arda badhaasaatti lallaban lallabii adula booraanaa barana namkuu hedduutti itti dhufe yoo lallabanii maan jedhanii eebbisan dooktor borbor bulee hayyuu seenaa gaafadha.
Ebelu hayyuu gaaraa sadii jedhanii gumiin baataan gaara ol seganii hayyuu gaaraa namoota sadii jedhanii akkasumaanis ijaan akkumisii wal durreetuun jedhanii warri lallabu adiloota lallabaa abbootiin gumiin ragataffaan gaara ol seganii amma duuba gisee lallabanii rabaan kaan namoo gosuufii itti tuuchee wal akka deeme ta'a ulma guyyaa sadii deettee warra gosaa baatee amma guyyaan isii namni jiru baafatamaa akka mulaallu diiram kana.
Yoo lallabanii irra ba'anii galam haaraa ijaaraniif jahaniif iyyuu adula jahaniyyuu yoo adula lallabanii baqqala faajjii dhaabaniif baqqala faajjiin alaabaa gadaati bifaan adiif diimaa diimaan ka abbaa gadaati adiin ka adulootti taaniiti warri lallaban kunin moona loonii keessatti fuula gara aduun baatuuf yookaan ilboruu rarateetiin coroore baqqala faajjii dure jaajja humniti haarettiin biyyi bulchiti dhufte qixoofte jechuu jedhan jaarolee warri adula lallaban kunin gara ganni 20tiin duubatti baallifuudha booranni qaraayyuu akkanuma dursee lallabata ganni jidduutti hafin jiru fakkeennaaf yookaan raab ta'u haan kuusta haan doorita haan gadoomta haan iyyuubam akkanuma humniti haarettiin biyyi bulchitu wal jalaan dhufte booranni yoo ijoollee adula taate biyyi bulchitu wal dorgomsiifatu galat fedhannaanii jedha nami dhiyootan lallaban fakkeennaaf alaqa mallicha nami kunin akkan jedheefi galat fedhateen.
Galat baannan galat dambeenoono baannan alaqee mallicha alaqee bukunee geedoo liiban dambitu wargusaati abbaa gadaa boorana gogeessa kana isaan qeendee galat baannan dubbii afaantu nuu qabadhaa galataallee nuu fuudhaa jechaallee nuu caqasa warri dambeenoono kuni takka gooroon hin jallimne arcummee jalluu murate takka booran hin faccimne gos booran kee qubattu takka dabsee hin rakkimne. Misoon mootummaan karoorse takka booressee hanqibne jechu booruu namaan jedhe takka garaatti hanbimne booran garaa walgalfadha galat dambeenoono fuudha qa'ee galataa dhaqani warri tokkollee hanqibne. Nu areergooro jirra lafteessoo raaba gadaa keeniyaa Itoophiyaa jirra jidduuteen daangaa mara booranni daangaa waltin qabu nuun cuftinu wal dhala booransa bogoona kana gurbaan booran bulchuu male ka dambituun dhalte kana akko isa galach guyyoo dhale dubrumattaarri meettaa tana warri ilmaan guyyoo dhukko jaba gubaan faarsan kana. Fincaan warra bukunee geeto habba isaatii dhoomne kana dambituun baattoo sabiin quunde tulluutti hirkatan tana gosqaayoo milkii qabdu ta'ee birra ibsatan tana argaa dhageetti gaafanne gadoomii warra gufuun qabu seenaan guddoo beenne kana.
Akan jeda namu wal fars tokke safletan adulafitef adulan borana arda dambi guto barasfa tiwe dulallaban kan sadetin durat dambi talallaban borani nama heddu kum heddu baranalle arero tiammat nam kuna heddu kana akab borbor jadetti nam heddu hori gochi walt basen kallaban agji tokkoti yachtani wana kakka lipuf ballinu firat wana durat mariachabai abotin uhan gochi ti jolle sani gan sadetin dubat tamo wal dorgomsi su fedanelle ni khorum surratti jolle henalle gan torba sadet dubatin dorgomsi fannanu be khajidan achin dubat dorgomi walt gallakisan gosakka fe khisaflat namel manisa adulum facchu ferqara gosattimat achin dubat gosi kumi ballon dakata namel allaban ala khajal desa khunen am gan khudani sadet gan sadetin dubatin etifu gan khudani jatin dubat tamo dorita miloti salle achin dubatte gadoma walt kubatan yola labani etini yola labanammo gaddis mukha khakka dambi daddach cana khakkana khamfa jalatti dubbi qorqoran cogorsa qabachi sani ebc san kajedulenunum jira lallabani etini lallabadula borana barana nama kume dute trufjera dr borbor
Jusila watere gani kumfu kanu yuwa na katiso yarda barasa ola jaha na anu jaha geta kalame jaha
akan jira gara romotif jireni siyasa amerika wani heddu wal fakkat romon gan saddeetitti balli wal rafuut amerikan gan saddeetitti presidenti filat boranne adulasa war rabboti gada tawfujechu yom cufa iyu jisadasa khayselallabat amerikan le yo cufa sadasa khays presidenti filat tamalelle wan gada romotif fi gulchinsi siyasa amerikan wani heddu wal fakkat tujira omtaate fiyu gadan borana sadi harbor konnitu awat Romona kanum jecha walumirra fuda barhumeddu akanum gada ambula baate boda nekhanani gada waler marseete ne adu tak gargarin kutune gada torbatami lameso lallabate doktor borbori gada af siyasan walan kachu malteja
borani kara gada ni sao mufitu tumale waser motumma lentutu harki motumma gada kachu malechi wala borra sura maada motumma tutu fer motumma lentutu motumma lenke galu
motode muzika amba
akhana jecha doktor borbor namaseena hormo heddu khisatwane dumbe khani nam heddut barum safiye chidi rabarate fakena namaka professor asmerom legese kha kitab heddu barresfa akana jira ngalate fan tarata numa ansora halaqe
agge fatota kenya saganta kenya tumura jira walle kadir kottola kanan tumura gama kenyan asman nagati jenna Muzika kana bodammo saganta fana maratu tifu.
Gadangato Boku warso Warso bona warse jalo Uho odi runda gabaku Gadangato Ware ganna amisa jalo Uho odi runda gabaku Gadangato Kabona furmata jalo Uho odi runda gabaku Gadangato Furmati robina jalo Uho odi runda gabaku Gadangato Robelo la sinna jalo Uho odi runda gabaku Gadangato Lola oba sinna jalo Uho odi runda gabaku Gadangato Onno bule jiru jalo Uho odi runda gabaku Gadangato Kabule gambar jalo Uho odi runda gabaku Gadangato Gadangato
Sí, sí. Golden Moon, Golden Moon, Alemia, Alemia.